ሙምች ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኦሮሚያ ገመክባት ኢማሉላን ጅራቶ ተጉድና ቦረና ጉጂ ወሊን ግዱ ከነ መሪየ ገሰኒጅሩ ዳወና ሳኒ ከና ኢታና ፕሬዝዳንቲ ሞቱማና ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲሳ ወሊን ከሪሳንታ ሲሰን ወልተጂ መሪ ጎደ መከነረቲ ጋፊሌ ዲያተኒፍ ዴቢ ከነኒጅሩ ገልሞ ዳዊቱ ናይሮቢ ረገባስ
ገነመከሌ ሳቲ ሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ለፊ ፕሬዝዳንት ኢታናና ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲሳ ጅራቱታ ክባ ኦሮሚያ ጉድነ ለማወሊን መሪከን ገገሰኒ መሪን ሳኒ ጀልቀባ ጉድነ ቦርና መጋለ ያበሎት ከጀልቀብ ይወተው ኡመኒ ጉድነ ቻፍ ያንገውን ቡልቺን ሰጉድና ሰረትርማ ተነጅሩ መሪከን ረቲ ከሱማ ጅራቱኒ ረኮፍ ያንቀነ ጉድኒ ቦርና ቀበጀደን ሙሜ ሚኒስትር አፊዮ ቡሽመልስ አብዲሳ ጋፈቹ ወልገይ ከነካይር ማታን ኦቦጄ አብዱላይ ቢዮት መንጅሩ
ummanni gaafin inni haasu guddooni gaafi godin boorani baa haliibani nageelle booranaan godin booranaa baa hanuutaa tuuti jedhani talammeessoo immoo waa'ee mooyyale dhimmi daangaa irraatti marii guddoo gaggeessani dhimmi daangaa hamooyyaleillee furmaatun wargachuu malee jedhanii kalleen kaasani waa'ee nootorki bisaan booranaalleen kaasani motor kibisan borana jun ha guddo arkifate ganne dera tursullen debi inergata ede tani waye galma abagada ha hobi churajaramu sullen debi inergata sulle wani gurgurta kitab kiyar gimajanin jarede wada gale
haj abdullahin godinni borana bura lemi soman anqina wanqa bo fi irde debin sanagafne ejeren debeletas dandi dilula ragara sololo geso arawe kabanamu gamana genyanammo walit buin sigosana anno godinni borana fi dangara trawatu dabbecho akkagabu walgei kana gubbatti maratamira ejeren gafin reti yara godinni borana tijaramu male rakkom bishanu gati fi dimmi dangagaru ijo guddati ture mare kana gubbaratti abguyo galgalo bulcha godinni boranaati gafi walgei kana gubbatti geggefame ratti kayefi momme ministra etiopia abiyame dali debi kennu himu
dimonaka daldala dangati walqabate hawas motorumbu dinagdeedani ceesisu reform dinagde cima fiduna no dangata kini barbaachisu hawasi ballan yero garagara kafacha ture achira tundaudan narasi gazin kae dinu hunkoratama kini jiru amma janjara debu akni kabu fi asira motuman halkani guja cicha kinno cicha jiru fi amma sare jettawusa dirreen buufata yarasi gaafatame jira innis duraanuu jalqabame pirezidaantiin keenyas kallatti ka'anii kun waredi waan qara xumuramu waan ta'eef innis yeroo gabaabaa keessatti hojii takka inni galamu bal'inaan ka'ee jira kan eerpoortii waliigaltee mallattaa'ee jira amma dhufanii saayitii qofaan dogorgoruudha saayitiin isaa bakka duraan laalame irra dirree bira takka inni shiifti ta'u achirra qulqullaa'ee gaafa dhufame hojii takka seenamuudha gara seennan dirreen isa dafee adda baanaan qulqulleessanii itti seenuu qofa jechuudha kun kontiraakta waliin mallattaa'ee jira jechuudha. Kun neetworkii bishaan booranaati kun yeroo baala fudhatee turuun isaan beekama achirratti mootummaanis yaaddoo guddaa ta'ee muummee ministiras biyyalaa bakka hedduu deemanii dhimma kanatti maallaqa hedduu gaafachaa akka turanii dheeranii dabalataan ammoo dhimmichisaa amma barana waan danda'anii karaa kinni qabatu ministerii bishaanii dhufee jira. Kanaaf assaayimentiin kenname waan rakkoo jedhame ilaalan mootummaa federaalaa fakki ni dhiyaatu waan ammoo marka qabanna deeman isa saal gaariin kallattiin kaame jira jechuudha.
Godinaalee Oromiyaa keessaa rakkoo daangaatiin kan miidhaan waggoota hedduu fira dhaqqabaa ture tokko godina Booranaati. Keessumaa walfalmii magaalaa Mooyyaalee fi godina Daawwaarra jiruu fi muummee ministira Itoophiyaa deebiin kennan jira jechaan abguyyoo gaaffeen ture akkas jedhu.
Deebii bal'aa kennanii jiranii dhimma Mooyyaaleetti walqabatee daangaa. Naannoo toora mooyyaalee kan reefuu daldala waliin tuqam jedhee sii kaasee olitti dhimmi mooyyaalee baay'ee bal'inaan akka inni ka'ee jira. Achirratti akkuma beekamu mooyyaaleen balbala biyyattii guddaadha. Uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf achirratti asii kun gaafatamu. Inni dhimmi mooyyaaleetiinis wal qabatee achirratti kalatti ni kaa'amee jira. Akka olii garaatti garuu rakkoo naannoo sun jirtu osoo jiru akka inni hiikamu jal muramee itti himamee jira.
Dhimmi kaan gaaffii godinni Booranaa nagallee Booranaa irratti qabuudha. Hirmaattonnii fi jaarroleen walgahii kana irratti argamanii ardaa jilaa Booranni nagallee qabu walii wal qabatee gaaffii dhiyeessanii achumaanis godinni Booranaa bakka lamatti akka qoodamuufillee gaafachuu Haj Abdullaahiin dubbatanii jiran. Abguyyoo Galgaloo bulchaan godina Booranaa muummee ministiraa dhimma kanaaf deebii yoo kennan wanni kun qorannoo irratti hundaa'ee deebii malu argata jechuun dubbatanii jiru. Kidugalle ada guna boranas marikan alat kaya mumi ministera basi jar segal makana kurgurta kitab korra argat dunande garaj cawa dagal nijuru. Mumi ministera biya mensana boragar gujilit ay maluni jiratuta buli horawajin mereka gesa nijuru. Marisan alat jiratun guna le gujilita rakobu ralim soma kaban efi dimana genyal alcisun gafika gafatan yutau. Devi sani ke satis dandia kabiya le sati jara mufmale kabiya tiniare ke sa kabru kesa le guna le gujil ke satikan jara mantoi mani dimana genyal kabategaru. Umannano gaya mata sabo kabudamani. Jiratan magala bule hurato ko dawanna mumi ministra Ethiopia Abiy Ahmed Ali irratti yaada qaban yoo dubbatan garuu nudaawwachuun isaa gaarii ta'uu si turmaata isaa keessatti rakkoo nuti keessa jirru sirriitti nu mariisisuu qaba ture jechuun dubbatu.
Mumi ministeera naannoo kana dhufee daawwachuun dansuma waan cufatee tana gaddursa. Amma nuti mana hedduutti akka naannoo hojii kanatti manni hedduun gubatee nama hedduu dhumatee nama hedduutti deega horiin qabu rakkoon jirtu kanaa waa'ee kana sila dubbachuu qaba ture namni tokko kamaata isaa ammaan tana bakka boqottuun qabne buuteera. Rakkoon jiru kana rakkoo kana irra hin baane waan dhageenye wanni dubbatan sammade. Mootummaan namoota maqaa isaaniin miidhamanii manni irraa gubate horiin irraa dhumate deebisee akka ijaaru barbaanne sila.
Gujiin ba'aa filixa akkasumas booranni rakkoo nageenyaa wal qabatee gudnaalee Oromiyaa raayyaan ittisa biyyaa nageenyatti kabachiisaa jiru keessaa warreen muraasa. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.